mwami yasabondera nga bwalingiriza asobole okundaba bulijjo awulira baaso ekiti ayimba nangala nga teri yatoma bwe yatuuzeeko nanneetondera temwattunzo nye wannamusanku kute ambuuza gyenzijembuuza ensunsule ez'ogumugumu ng'ateera nnyubu bwe twayawukanye ne nnyeenya omutwe anneewuunya ekindeetesa bwekityo bekubiregera mukama yankola endoyo yamanyi byampamba kkuse ate sikulimba nnyimya tonzanyisa buli kyennyennyola nkoleko kikkuse era okubawe nnajjira mbasanyuse wadde embereberimpaawo etammuka kale bannanga obaagiribwa ekityo tukkiriziganye nziremu obweyamu litukira ddala lukuuse kummira nga buli lwenzijampaawa kwetuka abayata abakazi yeganyeeyo emitwe tosanga neleero yazza atwanike nedda mu kigudde mwensekerere kati nnyimyayi byajemba siddayo kati bantu bange muntunuulire nawo akasonga kendosoboleka kaakukwatako buli eyagalibwa olyoko nkungiriza eyo yonna gyoyita ndiri muka tolinambojjanyi wajalina nnyoko digitanga omanyi kitawe enkeera osanga kkosima kikyolikolanga nnyoka mukwolese inzono gwe mmanyisa oli petero naye bw'aba yagenda tteeka jjaga ambezeraku mwewatali yadda manya ndiko kikaawo oli olungami baawo ali kujjayo akugaba tawabya kati amatungu gakubenga amaggule olinda ekijja ekiveewa nnyoko wata mulina jakala mwamala okabira mufuso sinsenguse ate ogoti kubeera nga musango gwo gubeera gwa nnyoko eyasobera n'atala naye gwe ofunamu obuzibu bwe buti toyala ku kikoobanga eyabbibwa kitawo yennyini asobola okwekeka teyeekakasa nnyo nti kwentungweze anti wasooka n'ogabibwa ekyanika ekyo amatuwa ofuuka towuwe wennyini omwoyo gukwennyika obolowooza gye waba oleetwa wajja n'omanya nnyoko bwali omwesigwa akooli mu gisaawe gwebazanyisaawo veenudeeri yefunira amakakkalire baabuwe bwe bayisaayisa amaaso abantu be bwe banzigugirako nga sirina nsobi bwe kunjagaliza omuwala nanziri asaanira okuba oweekanfumbira manyi nnakuulira mumakama mufu agasebeeri yakizza katende naawe nga bw'oba n'omwana oneeyuna galinga geemaka omulaga omuntu lwe bannyanjula bye basala lwe twabiwa nga twekuba mbaga etaliiko kwekunya ajambayiira munnange nanziri muwala wa damyano muswa bwanika nyina wa mukyala wange ono nanziri yali yanobadda nnyewa bwanika ne ku mbaga yalindirirwa n'abula nga wadde baalanga nnyo bajje yanoba mukyala wange ne buganda bwe gakyali mabujja era mpaawo amanyi ozi yali yakuwa okubifaananyi ako bamulabira mulaba enseeno nga tulya mbaga eyanyuma okwanama buli yagiyaka ginimyagiddira anti omugolo omusajja genayimbira singa abadingidi bonna abaagulwa nakwata mundaku mpaana nanziri nga gyobeera ndi ndudde ennyo naye okuyimbanga ku nyiza mtwe bonna bandaba mfayira
No, no, no.
kubuja Nenda wasa watamiano wanita Kalinda yugandi ya kubuja Ishira ranyo kanti sizofa Ate kufira kwa tazate mwana Yoneri ukupi walagira yangwa Ukende ninyo kusivali kunze Nzena mganga sumu wa sangapo Nalimba siza iti kwa naziri Yoko ya manyevi yoko bakati Aginda kufumbize kutweza use Kati haba uliriza muhunzi temuti Singa nazara wangi ya liyara nami Ati ya dinonyi wangi naziri Nenda mfumbize kuchikechija Kati haba uliriza tuhunzi ketuti Singa nazara wangi ya liyara nami Nanange jenna wafune jifananyi Jenna wawadengeri soka Yachari na nyoko digitango manyi Chitawi kero sanga kusima Yachari na nyoko digitango manyi Chitawi kero sanga kusima Chicholi koranga nyoka mkulese Nizono kwe manyi soli petero Labisentio kangende nunye vijazo mkave